kabisa. Ndio nakuta kwenye situations kama hizo, Roho Mtakatifu anaingia kazi. Na kuna vitu ambavyo piga huwa galagaza. Hivyo vitu ni Mungu tu anafanya. Mm. Hakuna mwingine. Yaani ni Mungu tu anaweza akafanya. Kwa ni kwenye moments kama hizo mojawapo kwamba Mungu katika hili nataka kutini na lako, kwa sababu at the end of the day it is not even about your parent. It's about wewe na neno la Mungu, na Mungu anasema utini bora kuliko nini? Kuliko dhabihu. Kwa at the end of the day ni kuhusiana na kuanza kushift the paradigm. Sisi ni kama ni rahisi, but make it a decision. Make it a decision. Apostle Joshua sema na sema hivi, if there is something that is very powerful ambao Mungu ametupa, ni the power of making decision.
Hi everyone!
Hello, hello! Welcome to Sikiyo Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this!
Hi guys!
Hello, hello, hello!
How are you? How do you do?
How do you do? Karibu tena. Welcome back to Sikiyo Podcast.
Yeah.
My name is Gift. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Benaba Belifa.
So guys, how are you really doing from the last episode, from the previous and the previous and the previous, from whatever episode ambao umekutana nayo last?
How are you?
How are you? How are you holding up? Anyways, mimi niko vizuri. How are you?
I'm doing great. God is good. And I thank God for the blessings.
Oh yeah.
As our theme.
Pale tunatengenea baraka za Bwana. So yeah, tunataka kusema asante kwa yeye umekuwa pamoja na sisi, umekuwa ukilike, subscribe, ukicomment, ukishare, umekuwa ukitupa your feedbacks, umekuwa ukitupa suggestions, na kila kitu, we are not taking anything for granted. And as we always say, God bless you, and we really mean it. Come back, may God bless you kwa kutumia muda wako, you abandoned everything for his glory.
Yes. Yeah, so niliota ndoto. Kwamba matango ni mazuri sana. I'm joking.
That's what a dream. What a dream.
Anyways, today this episode bring us on.
This episode is a little bit triggering.
Not
for everybody, but
maybe for most of us, or maybe mtu akisikia inaweza ka anyways, I don't know.
Yeah, kama mimi iko kama inanipea pressure, people like, am I even ready to talk about it?
But anyway, right, we're gonna do it anyway.
So yeah, kama tunavyojua, kuna mtu ambaye amejikuta tu kwamba ameamka, amejikuta kwa ulimwenguni.
Yeah.
Ni kwamba tulikuja, tuliletwa kwa kutumia vessels ambao ni our parents. Either they are alive or not, tupo nao, hatupo nao, lakini kwamba mwisho wa siku kuna watu wawili walihusika ili kuweza kutokea. Na sisi wengine tumeingia kwenye mfumo huo, tumehusika, wengine wametokea. Kwa hiyo ni continuous process. Lakini leo tunataka tuongele sala moja ambalo ni la muhimu, lakini pia likatukumbusha, hata kama litatutrigger the feeling, lakini purpose nzima ni kutukumbusha where we are na kila kitu. Kama mwisho siku zote Bible tells us kwamba inabidi tuheshimu baba na mama ili tupate miaka mingi duniani. And the funny part about the Bible, ambayo mipango yake ni funny, and naoga like yani the Bible imesema tu mheshimu baba na mama yako. Haija specify kwamba the parent ambaye wewe unaona kwako ana deserve kwa mzazi. Maana kuna watu tuna wazazi afu tunahisi kama they don't deserve to be honored by us. For whatever reasons that we have. Hawakufanya majukumu yao kama baba au kama mama.
Maybe it's a toxic parent. Such kind of parents.
Au ni watu ambao ni wewe kwa picha yako ulitegemewa baraka, lakini umejiuka kwa mzigo, whatever that it is. Lakini the Bible iko too plain, kama mheshimu baba na mama yako ili upate miaka mingi,
upate kuwa nyingi zenye heri. Sio tu nyingi, na zenye heri.
Sasa unaweza kuwa na siku nyingi zenye mateso. Kwa like, hey Lord, when are you taking me back?
Nikaulize nani, Yakobo ambaye alikuja kuitwa Israel kwenye Mwanzo kule nadhani. When he's giving report to Pharaoh, baada ametoka ile kipindi cha njaa sasa, amewaagiza wanawake waende wakanunue chakula, baadaye mwisho wa siku ndo Yusufu akawaleta na nini nini. Sasa wakiwa wanaulizwa kama like what do you guys do na nini, nadhani iliwapea maeneo. Yakobo, sikumbuki the exact words anazoongea, lakini anajibu kwamba yani she's had this life full of pain. It's been like, yani kama akielezeni this certain sad life. Mm. Like you can tell, of course, his life was full of miracles, signs and wonders. But akielezeni details anapomuelezea Pharaoh pale ni huzuni. Anyways, I was just saying kwenye hiyo point zia kwa anasema kwamba unaweza kuwa na siku nyingi ambazo zimejaa misery.
Mm. Yeah. Kwa hiyo sasa ndio tunakuja hapo kwamba leo tunatamani tuongelee kwamba tukiwa watu ambao tuna wazazi, either they are alive or not alive, lakini mwisho siku we have parents or we had parents.
Mm.
Tumekuwa tukiwa heshimu au kuheshimu walichokifanya kwenye maisha yetu kwa kiasi gani. Not to say kwamba kama tulikuwa na wazazi perfect, kama walikosea, not to say that.
Right throughout.
Not to say that, lakini ni kwamba kama watoto, what part have we been playing kwenye kulitii neno na kwenye kuliishi neno? Ya, kwa upande wa kuheshimu sasa.
Yeah.
Mm-hmm. And the funny part ni kwamba yani haijalishi mzazi wako ni aina gani, jukumu lako ni kumheshimu.
Yeah.
Mm-hmm. Lakini pia tunarudi, kuna ambao pia inawezekana tunahisi tumekuwa tukiwaheshimu wazazi wetu, lakini je, tumekuwa tukiwaheshimu kweli na tumekuwa tukithamini walichokifanya? Au the opposite, yani tumekuwa ni watu ambao tuna zaidi ya kwamba probably hapa mama yuko labda ni better. Yeah.
Au baba hapa yuko labda ni something different.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yeah.
Mm. So karibu madam. Take us through.
Well. So there was this day. Let me give you a backstory.
Mm.
So there was this day, nilikuwa nipo, not even a long time ago, this same year, I'm talking about 2024, somewhere around September, something like that, around hapo, but it's something that happened recent. Niko na mtoto wa dada yangu, yuko class 6, standard 6, as you say, yes. Sasa, anaishi mkoani, atuko like in the same region. So akawa amekuja, there are some things that we're supposed to do na vitu kama hivyo. So tukawa tunazunguka, we're moving around, mimi, mama zangu wawili na mtoto huyo dada yangu. Yeah. Kwa hapo ni kama 3 generations. So ni kama ni 3 generations, like I, mtoto wa dada yangu ambaye ni mtoto wangu and my mother's. And then wakati natembea nikagundua sasa mimi pale ni mama mdogo sasa. Nikagundua kwamba huyu mtoto sasa hivi chochote ninachofanya yani ni more than 80% atakumbuka for the rest of her life. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni kitu kibaya, if I'm going to teach her something, yani atakuja tu hata kama hatukifuatisha ama atakifuatisha, lakini ni yuko kwenye stage ambayo anakumbuka vitu. Yeah. And then I was like, nikaanza kwanza nikasema, kwa hiyo one day huyu mtoto wa dadangu akija kuwa huko mkubwa atasema kuna kitu fanya nijifunza kutoka kwa mama mdogo, au kuna kitu fanya mwana mdogo angefanya amefanya, but you're supposed to do better. Kwa sababu right now sio kwamba mimi nina mtoto wangu, lakini yule ni mtoto wangu. Kwa hiyo nikaa nawaza kwenye hiyo perspective kwamba she's my baby, na atakuja siku kama ambavyo mimi leo hapa nikiangalia nyuma nawaza kwamba like okay, so as my mother says again recent, yani like if current tunaanza mama papa bonye can do this ama baba papa can do this na vitu kama vile. Kwa hiyo nikaanza nikasema hey, hasa nikasema Mungu wangu, yes, ni report card hiyo. Napata report card ya malezi. Nikasema kwa kumbe nishafika kwenye stage ya kupokea report card ya ulezi. Yani kwamba whatever that I do kitakumbukwa, iwe ni positive ama negative, kitakumbukwa kwamba kuna siku mama mdogo aliniambia hivi. Na alivyoniambia hivi, either this thing crushed my spirit ama built my spirit. Kwamba like my life turned around from what she said or from what she did. Nikasema Mungu wangu. Nikasema Mungu wangu, kumbe this thing is this concerning, yani it was terrifying kwangu mimi binafsi, honestly, like let me just be honest.
Yeah.
I was terrified. I was like, oh my god, OMG, nimefika kwa stage ambayo na mimi one day I'll receive my report card ya ulezi, iwe ni kwa mtoto wa dadangu iwe ni kwa mtoto wangu. Nikasema this is so terrifying, and then I looked at my mother's, nikasema oh my god, I've been giving them report card on how they should have raised me, what they should have done better, or maybe mama unajua hapo ungechagua hivi, ni kidhani kwamba maybe I'm just trying to help lakini kumbe kwake ina translate kama report card kwamba okay, so I failed to do this. Ama I'm the cause for 1, 2, 3, 4. Ama shini, nikasongwa ngu. And I'm not saying kwamba maybe hivyo vitu vijetu. But I was like, oh my God, my most of my life, nimekuwa nikiangalia what could have been done better. Ama what could have been done in a different way. Sija focus sana kwenye what they did great, what they did better. Ambao sasa nikajikuta kwamba kwa sababu hiyo, nikaamini kabisa kwamba I haven't honored my parents to the extent I'm supposed to honor them. Kwa sababu tayari nilikuwa na mindset kwamba you could have done this. Ama this should have been done in a different way, you know. How you should understand me, we're in different generations, understand me na nini. But, hiyo yani ikanipa alert, ikanipa awakening na kwamba I need to be intentional kwenye kuheshimu wazazi, kwenye kuhonor my parents. Lakini showing them love, that I really truly love you and I appreciate you. Lakini pia what you've done is huge. What you've done is big. Kuna a certain poem I saw, I think that's a Kenyan, I don't even know her name, lakini a sister of mine that donated to me, I think she got it on TikTok. She had this poem ambayo ilikuwa imeongelea mambo. Nikasema, oh Lord. Yani nikajikuta nimepata awakening kwamba when you thought you love your parent or you honor them, kumbe, you actually don't. Yani, unafanya tu ile kwamba ulionekane tu, I don't know, mtoto mwema. That is, mimi najiongelea sasa mimi. Maybe wewe you love your parent and you show them congratulations on that and keep doing that. Lakini kama you are in the same group kama mimi, umekuja kwenye this realization kwamba I can do better kwenye kuappreciate my parent. I can do better kwenye kulove on them. I can do better kwenye kuunderstand their decisions ama their mistakes ama vitu kama hivyo. Na haya, sio kuaccommodate toxicity ya mtu. Sababu toxicity ipo. Wako watu ambao wako very toxic kweli kabisa. Yani wanatumia watoto wao kama vitu, kama vifaa. They don't see them as babies. But kuna wale wazazi ambao, na hiyo ni case tofauti tena. Sio kwamba wasishimike, lakini nani utarelate. Now I believe it's different from how you are going to relate with a parent ambaye hayuko toxic, lakini tu ana mapungufu yake kama mwanadamu wa kawaida. And that's another thing kuweza kudifferentiate kwamba huyu mtu ana mapungufu yake, ana maumivu, ana nini. But he or she has tried. He or she, wengine maybe wanaona wamejilea koi na kwa this topic inaweza ikani changamoto kidogo. Mwingine anaona wazazi wake kweli wako hai, lakini haja participate kwenye kumlea, hajafanya nini. But nimependa ambapo mwanzo nimeanza kabisa kwamba nina natuambia waheshimu. Kwa heshimu nadhani we can honor them in different ways, hata kama hauna ile close relationship na your parents given the circumstances that are in. Lakini kuna wale ambao we have a close relationship with our parents, and I think at times we take for granted ile relationship. Tunashindwa kuwaheshimu ama kuwahonor them fully.
So thank you for that highlight. Yeah. Mi pia najitaka kusema ni kwamba sawa, inawezekana wazazi wetu kuna sehemu nyingi sana, kwa sababu mwisho wa siku they are humans.
Yeah.
Kama someone once said kwamba amekuja kurealize kwamba her mom was just a girl, she's just a girl, kama alikuwa anafanya what she knew best. Na sisi pia wazazi wetu ni hivyo hivyo. Ni watu tu, ni wanaume, ni vijana walikuwa, ni wanawake walikuwa, ni mabinti, wameenda na flow ya maisha kama yanavyoenda. Kwa vitu vingine wanajua on the way, kuna vitu vingine hata hawajai kujua kama sisi kwetu ingekuwa. So imagine bwana raising a human is not an easy thing.
Not easy.
Yeah, as much as tujitahidi kumjua ni mtu aina gani, lakini sidhani kama unaweza ukaweza kumeet mahitaji yake yote, like emotionally,
mentally,
physically and everything. Ndio yale mambo unaanza kesho unajikuta mwanao anakwambia, yeah, my mom was everywhere but she was an absent parent emotionally. And you're like, okay, like how was I supposed to meet your emotional needs na nini nini? Hapo wakati unafikiri kwamba
you did your very best.
Mm-hmm. Yeah. Lakini mimi najaribu tu kutaka kusema kwamba okay, fine, they have messed up.
Mm-hmm.
Kuna sehemu we feel like they have failed us, which is probably true. Inawezekana ni kweli. Inawezekana my feelings are very valid. Lakini what am I doing about it? Mimi sasa hivi as an adult.
As a parent.
Yeah, as a parent. For a parent to be, whatever that it is. Lakini what am I doing right now kuhakikisha kwamba nakaa sawa, lakini pia hata kama nitamfanya ajue kwamba I feel like you have failed me in this area, lakini pia what am I doing about it afterwards? Yeah, kwa sababu pia tukubali kwamba mazingira tuliyopo sasa hivi sio walokuwepo wao.
Mm-hmm.
The knowledge that we have right now probably sio knowledge walokuwa na hata waliona sasa hivi. Inawezekana kuna vitu ambavyo maybe me I know about therapy sasa hivi they never knew and probably they still don't know about it.
Yeah.
Maybe I know about mental health. Mm-hmm. They don't know about it and mm-hmm. all that. Sasa inawezekana nikaamua kwamba okay, la mimi nataka nishushe mizigo yangu, like I want to tell my mom or my dad kama like so kama siwaheshimu. Mm-hmm. But you did 1, 2, 3 and then what? Yani ni kama unaenda kuchokonoa kidonda afu unakiacha kiko tu open kinakuwa tu vulnerable kwa ajili
ya more danger.
More danger, more infection and all that. Mm. Sasa lakini ukiachana na wao kwamba okay, mimi nafanya nini kwa ajili yangu mimi ili kuhakikisha kwamba I don't do the same mistake also. Mm. Kama na consider kama mistake over vyote vile.
Mm.
To my coming generation, kwa sababu mwisho wa siku reality is hurt people hurt people.
Yeah.
Na tukija kuangalia psycho, watu wengi wanafanya vitu ambavyo wamepractice, I'll never do this because my, I saw my dad or my mom doing it.
Mm, like they end up impact.
Yeah, maringi they end up doing the same exact thing. Exactly the same thing. Mm. Yeah.
That's and that's what worse.
Even worse. Yeah. Mm. So mimi kama mimi as an adult right now, what am I doing about it? Mm. Kwa ajili yangu, lakini ili kwa ajili ya kuto ya kuzuia the same cycle.
Mm.
Kama ikajirudia tena kwa watoto wangu.
Mm.
Lakini pia at the same time, what am I doing? Kama hivyo ulivyosema kwamba ilikupa little bit of pressure, kama like okay, kama kuna siku na mimi nitapewa report card kwamba he mamdogo alisema hivi and aliharibu maisha yangu completely.
Mm.
Au aliyajenga maisha yangu completely. Mm. Au pale nilipokuja kugeni labda I lost my confidence from that time onwards. Mm. Or the opposite. The opposite which is a good thing. Hiyo nyingine ambayo which is a bad thing ambayo you would not want kusikia au kupata a report card design hiyo kutoka kwa mtu ambaye you meant no harm. Kwa sababu vitu vingine inawezekana wazetu wamefanya meaning no harm at all.
Yeah.
Thinking kama they were doing for our best. Mm, kwa mgeni kama mimi have been taken to boarding school tokea nipo sijui kindergarten.
Mm.
Kwa hiyo wazazi wangu ni kama tu walinitelekeza. Mm. Mzazi akikuelezea mazingira yalikuwa nayo, yaani unajua ni kama misho siku ni kama ni win lose situation kama ilikuwa kama mmoja apate mwingine akose, lakini alikuwa ameintend hivyo. Mhm. Kwa sasa what are we doing about it?
Mm.
As much as tumeona, lakini okay, is it worth it to disqualify all the other things that they have done? Yani sawa, eneo hili walikosea.
Mm.
Inafanya iwe sawa kuwatoa kwamba huko kwingine kote pia walikuwa wanafanya makosa.
Yeah, na mimi hapa kwa kitu naendelea kuongea hapa, kuna vitu ambavyo vikaa vina yani ni kana pata scenarios my mind. First of all, kuna this friend of mine he is a dad. So I asked him, nikamwambia, so how does it feel you have a human being calling you baba, how does it feel? Eh, it feels good, eh? Now I was asking like ile kweli, like I was excited for him kama hey, jamani, it feels good, eh, kwamba kuna mtu anakuita baba. I can't even imagine. Akasema yeah, it feels good, eh, lakini yani at some point and it brings a lot of fear. Akaniambia at some point it brings and it comes with so much fear.
Mm.
Na vitu kama hivyo. I'm not yet a parent, so sikuwa na the right words to say, lakini yani it was a cute moment that I should say something. So I was like, I don't think you're the first person who feel that way. Kwamba it feels good at the same time it brings fear.
Mm.
So nikambia, I don't know, I think hata wale ambao we believe they have done great as parents, they had that. Kwa hiyo that is giving us hope kwamba we can also do better, we can do great. Kwa nikambia, anyways, I don't know, yani if we just wear your shoes. But he came in just scenarios zingine, I know people ambao they're not in good terms with their parents. And it's because something happened. Yani, it was not out of nowhere. At some point, walikuwa na mahusiano mazuri. And then, ikatokea something, ama some things, ama seasons, na vitu kama hivyo. Na shetani naye pia anapitia hapo. And then, wakajikuta they are not in good terms kabisa. And kwamba huyu amemuumiza. When I'm talking about not in good terms, I'm talking about pain. Yani, ile mtu kwamba, achana ile pain ya kwamba nilikuwa mdogo, maybe this could have been done. Yani, imekuja kutokea utu uzimani. And like, no, yani this... unajua vile na kweli unaona kabisa this is so much pain.
Mm.
as a child ku experience kutoka kwa mzazi na vitu kama hivyo, lakini nikakumbusha the same scripture ambayo umesema kwamba the Bible inatuambia mheshimu baba yako na mama yako. Haijasema mheshimu baba yako na mama yako ambaye ni ambaye ni mwaminifu kwenye kuwa mzazi. Hajasema mheshimu babako na mamako ambaye amefanya mema, ambaye hajakukosea. Imesema tu hivyo kama ulivyosema, it is as plain as that. Kwa ni kana jikumbuka kwamba kuna mtu anaweza kanaanga this episode yuko kwenye such a situation, such a position. Maybe what I can say ni kwamba I know sio rahisi.
Yeah.
Niamini mimi sio rahisi. I know, najua. Sio sisemi niamini mimi kama tu msemo, ila yani ninachotaka kusema najua kwamba sio rahisi. Lakini kitu ambacho nimejifunza kwanza kabisa, ndio nakuta kwenye situations kama hizo, Roho Mtakatifu anaingia kazi. Yaani kuna vitu ambavyo piga huwa galagaza. Hivyo vitu ni Mungu tu anafanya. Hakuna mwingine. Yaani ni Mungu tu anaweza akafanya. Kwa hiyo kwenye moments kama hizo, moja wako kwamba Mungu katika hili nataka kutini na wako, kwa sababu at the end of the day it is not even about your parent, it's about wewe na neno la Mungu, na Mungu anasema utini bora kuliko nini, kuliko dhabihu. Kwa at the end of the day ni kuhusiana na kuanza kushift the paradigm. Sisi ni kwamba ni rahisi, but make it a decision. Apostle Joshua Selman anasema hivi, if there is something that is very powerful ambao Mungu ametupa, ni the power of making decision. Ndio maana ametuachia na free will, kwa sababu ametupa nguvu ya kufanya maamuzi. That's why he does not interfere with our decisions. Kwa sababu gani? Kwa sababu we have a free will. Anaamini kwenye nguvu ya kufanya. Kwa hiyo decide kwamba God, I want to obey your word. Achilia mbali kwamba I want to honor my parent. I want to obey your word. Na hapa naongelea kwa wale ambao, yani it is very difficult to find it in your heart. With everything that has happened, ungeweza kukuta huyo mzazi wako ndo mchawi anayekurugia maisha, na unajua kabisa unajua they are such parents, ndo anayekurugia maisha, anayefanya nini, au baadaye ku speak good words about you, yeye ndo kwanza anakuchafua kwa watu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo I don't know, I feel led to share this kwamba first of all decide in your heart kwamba Mungu, I want to obey your word. As much as it is not easy, after making that decision, Roho Mtakatifu, mkaribishe Roho Mtakatifu akusaidie. Kwamba Mungu, naomba nisaidie, Roho Mtakatifu naomba nisaidie, kwa sababu hapa we are talking about ile position ya mzazi. Achilia mbali mtu aliyeka kwenye ile position, lakini ile position ya mzazi. Kwa mfano, rais, kiti cha rais. Marais wanabadilika, tuko sasa hivi sio wa 600 hii. Lakini position inabaki pale pale, haijalishi amekaa pale mwanamke, amekaa pale mwanaume. So gaze on that position, at that position ya mzazi. And ndo moment kama hizo za kumomba sana Mungu atusaidie, kwa sababu the Bible inatuambia, na hiyo ndo amri pekee yenye ahadi ndani yake, kwamba kuna matokeo baada ya kuitii amri. Kwamba nisipoitii, na maana kuna matokeo pia, yani kuna matokeo kutii na kuna matokeo kuto kutii. And I know it is not easy, but also that brought me to a point ya kwamba siku hizi kumekuwa kuna wimbi sana la single mothers, ama la watu nakuta mtu anasema weza tu, you can handle yourself financially na vitu kama hivyo. Lakini nikiwaza depth ya ile parenthood, depth ya relationship kati ya mwana na mzazi, I think ni tunaichukulia very light, kiasi cha kwamba tunaona tu ni rahisi tu kwamba like okay, sina familia, nina familia. Sana sana tunaongea kwamba mtu hana familia, hajaoa, hajaolewa, wewe pata mtoto tu, fanya nini? Kuna mtu akaniuliza, "Hey, una watoto wangapi?" Nikamwambia bado sina. Unasubiri nini mpaka sasa hivi? Nikamwambia nasubiri when I get into a family, I will have kids. Wewe unachelewa wewe. Pata mtoto. Sijui nani ana watoto wawili. Sasa nikamwambia mwenye have friends. Wana watoto. But we have to do it the right way. Kwa sababu mwisho wa siku it is not, nikishapata mtoto then what? I remember wewe mmoja nikamwambia, mimi nimekulea kwenye familia ambayo nimelelewa na mama tu. It was not even my mom's option kwamba nililelewa na mama tu. It was because my dad had passed away when I was very young. I was a baby. Nikamwambia nimeona effect ya kulelewa na mzazi mmoja. Lakini pia nimeona familia za watu ambao wamelelewa na wazazi wawili, na nikaona utofauti. Sasa nikamwambia kwa akili yangu binafsi sitaki ku make that decision for my baby. It's just because naona it is sijui muda unaenda, so let me just get a baby nilee. Yani na make a sound decision kwamba I'm going to be very selfish for my own reasons. Nimeleta kiumbe duniani hivyo to satisfy my needs.
Ambaye hajaomba kuletwa.
Hajaomba kuletwa tena kwamba kuletwa tu nikalelewa na single madhani. All those, nikambia no my friend, we have a power to make decisions. We don't have power to choose the consequences of our decisions. So at least with the sound mind that I have, let me make informed decisions kwamba okay, Sio kwamba Mungu ameshindwa kunipa mtoto nikiwa nimeolewa. Hapana, so let me wait for that. Let me get married and have kids. Lakini ninachotaka kusema kwamba yani kuna namna jamii, and I believe it's the work of the devil, imerahisisha sana hii swala zima la relationship kati ya wazazi na mtoto, mwana na wazazi, yani hivyo, kiasi cha kwamba imekuwa ni something kwamba unaweza tu kaamka, so long as unajimudu kiuchumi, pata mtoto, hivyo. Baba yuko kule, mama yuko kule, hawajaoana, hivyo. Yani mambo yamekuwa shagra bagra. Kwa mwisho wa siku inaendelea tu kupunguza namna we even honoring our parents, namna we even loving our parents, ambayo inatuleta kwamba tunakuwa we are not even obeying God's word vizuri, kwa sababu sasa hivi unakuta kuna watu they don't even know their fathers, ama they don't even know their mothers, and both parents are alive. Ila kwa sababu tu kuna mtu aliona kwamba muda unaenda, ngoja nipate mtoto, au kuna mtu aliona bwana wewe ndoa kitu gani, najimudu, ngoja nipate mtoto. So I think it's about time tuweze kuweka ile heaviness ama the weight on the relationship kati ya mwana na mtoto na mzazi, iwe ni baba iwe ni mama, kwa sababu pia parenthood ina reflect pia relationship with God. God is our father. Tunahusiana naye kama baba na mwana. Yesu kaka yetu, kwa sababu ni mwana, mwanawake wa pekee, lakini na sisi tu huko kama ametufanya kuwa wana. Kwa hiyo relationship kati ya wazazi na watoto ina reflect pia relationship kati ya sisi na Mungu pia. Kwa the heavier ama the weight, the more weight we put on it and value it, the more pia ita reflect even on our spiritual journey, ama our spiritual journey pia ita reflect namna tuna relate with our parents.
Yeah, thank you bebe. Yani kama tulivyokuwa tumesema tokea mwanzo kwamba like this topic inaweza ika very triggering to some of us au to some of you ambao mnasikiliza na kuangalia, lakini kwa ufupi kabisa natamani tu kwamba tujue kwamba ni swala endelevu, yani ni siku ambayo inaendelea, kwa sababu sio siku sisi tulikuwa watoto na sisi tutakuwa na watoto. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo we need to work on them, hata kama sio kwa ajili ya wazazi wetu, basi hata kwa ajili yetu na the generation ambayo itakuwa inatuangalia sisi kama wazazi. Ili tutakapokuwa tunapewa hizo report cards, tutakamba mama you did this, baba you did this, ama you didn't do this, ama mamdogo, ama auntie,
auntie, ma save my rich auntie vibes.
Basi yote yakafanyike kwa ajili ya utukufu kwa Mungu. Lakini that part ambayo natamani sana pia na mimi kuigongelea ni hapa kwamba mwisho usiku, yani mahusiano ya mzazi na mtoto ni kitu ambacho kiko very na nili, yani ni kitu very serious na ni kitu ambacho Mungu mwenyewe anakiheshimu.
Yeah.
Na ndio maana ndo amri pekee yenye ahadi mbele za Mungu. Mungu akatusaidie kama watoto, lakini Mungu akatusaidie pia kama akatusaidie pia kama wazazi, kama sio wazazi wa leo, wazazi wa kesho. So yeah, this episode is very short, lakini key thing ni ile tu kwamba iendelee kutukumbusha who we are, lakini majukumu yetu kwa nafasi tulizo nazo, nafasi ya kuwa mtoto, nafasi ya kuwa mzazi pia. Yeah, kwa Mungu atubariki, lakini kwa kutusaidia sebebe said, kuna vitu ambavyo kweli ni vigumu, yani by nguvu zetu ni hatuwezi. Kuna vitu ambavyo tumefanyiwa na wazazi wetu, kuna vitu ambavyo vimetokea ambavyo yani thinking of repair. Kuna kabisa ni kama this is haiwezekaniki tena, lakini only God can make things better, na better can look in, yani inaweza ikakam in different faces and different shapes and forms, na kila kitu inaweza isiwe mahusiano ya kukaa in the same house anymore, kwa sababu inategemea na damage iliyofanyika au damage ndio inaendelea kufanyika. Inaweza isiwe mahusiano ya kuongea kila siku, lakini inaweza ikaa ni repair ambayo labda ikakupa tu amani, usiwe na uchungu, usiwe na huzuni, lakini labda ikakusaidia kupona kwa ajili ya komando. Kama hata kwenye scenarios nyingine mnamke tunaambia kwamba we forgive, so kwa ajili ya watu waliotukosea, kwa sababu kuna mwingine atakosea asikome msamaha na si
all fault yote.
Maisha yote
akasema, na bado akaona he is right or she is right,
very right. Ni shida zako wewe ambaye unapata shida yako. Mna mwingine we forgive not because we have been asked for forgiveness, lakini we forgive kwa ajili yetu na mahusiano yetu na Mungu. So yeah, that's it, and that's all for today.
Yep. Thank you guys for being with us, thank you for tuning in. Please keep sharing the good word. Keep subscribing. We love you guys so much.
Very, very much.
Na Mungu abariki sana. Until next time, it was your girl, Benda Bebe Lifford.
And I'm Kate. You can just call me Gigi.
Ciao, ciao.
Bye. Until next time.